masixoxele ento sozithi kanti you are a single man kusondele isikhathi just for an honesty kusamele sithethe lento uyayazi nyani akuzovela kube lula njalo sibadala masixoxe lento sozithi kanti you are a single man sekusondele ixesha just for an honesty.
Yeah.